Yeah. Moran.
Black Market Records.
Okay. Sabishtu wengi walikam, na waka go now. Kila goodbye siniki donde wezi shonwa. Kandero sipo kuwa rada suta gongwa. Buda takuka uki badu tutasonga. Datoni mingi tumebeba tuwezi choka. Kamzazi alikulea mwana ukatosha. Aminia, aminia basi wache pressure. Aminia, aminia shinski si alisema. Maisha rough road inachokesha bones. Ule gizani lakini utacheka don. Bada kicheko kilio highs and lows. Shikilia, shikilia, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. That's how life goes, that's how life goes. That's how life goes, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. That's how life goes. That's how life goes. Unapata dema na kamna na stena na go. Na nasa ovenye ulimpeleka Kiambu Road. Kila weekend mliko mnashindanga haba nose. Buda sijali, that's how life goes. Repewe stress na kukosa nyama kio Michael. Kuliko kukonda na kujistress jua wairi mo. Vitu zingine lembe kata ningini yori mo. Najuta, najuta, najuta ni same edibles. Na kama navuta sinkia ni maili goes. Tattoos kwa mwili nimechora can't tell it all. Na booze kwa wingi juu nishindangwa kuditox. Society na nyinyi, you guys are not my people.
Yeah, you know my people. I was born in a small town. Dust on my shoes. Mama's voice in the kitchen singing old blues.
Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. 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 Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. Amini grace your God, that's how life goes. That's how life goes. That's how life goes.